Roddy from Jamaica, Bagata Yacht Empire,
Universe Awakening,
exclusive from ZavinTunes.com.
The King.
Ni passe cola, baby, ni passe cola.
Give it up, give it up.
Ni passe cola.
Dine Mr. Light, I'm not a long person. Should I say baby girl on the lead? Ya makapo ni yangono, ya mene ya matidia. Love yesu baby na ipesha mita. Ya baba mwela kwa tini transmitter. Waba na liu love notinga anita. Nikakuona nipunda mamasita. Universe awake.
Nipase cola baby, nipase cola.
Give me love, give me love.
Nipase cola.
Topita wa gaye ringi wala kumbwa. Bika kwa mulunga stivo kwa mtunda. Tuka kote wa viringa beti na kaunda. Wabana high price kwa tinubunga. Otherwise ntashalesa kabumba. Uwa kumulu e utusunga. Napaliva mayonde landa na kalumba. Baby, mukazi ni nyumba. Bakati wana na wanepa wa makumbwa. Hey, atitikuwa ni sabwa. Nonje wa mnyumba atibwa. Universe wake is love.
Nipase cola baby, nipase cola.
Exclusive
from ZavinTunes.com.